mitwana ungayidedeli mamela isikelele ayi olaleli isikelele impilo ihlala injalo igcwele ngeyikelele ontwana yami ntwana yami ntwana ungayidedeli mamela isikelele asesifikile sifikile maskosi manje labaningi bazokhala non-stop indugu zamjo jikijela dot-dot ingqondo ivulekile ntwana yami drop-top ofikile fikile maskosi manje labaningi bazokhala non-stop indugu zamjo jikijela dot-dot ingqondo ivulekile ntwana yami drop-top uman hey.
Ingqondo ivulekile ntwana yami drop top uman hey.